gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Onye iro dị mara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Ajọ dịrị mara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Onye iro dị mara gburugburu n'ike Chineke
Amosu ni bara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Onye iro dị mara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Ajọ onye dị mara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Onye iro dị mara gburugburu n'ike Chineke n'ọkarịrị gị.
Oke bube ma onye ike fete ijaba mba ọkụ David na n'olugbo ọkụ na-eri ọkụ nọ na n'olugbo ọkụ na mwazara na n'olugbo ebe fete odo n'oge ruo ọmụ na-eri aja mbụ oke ma fete ije adịma ebubu kwụdị nsọ onye koro nọ n'elu obe ike n'omo ya anụ ya na-adụda na n'olu ike chineke nwa dịbịa anya zue ọbụrụ otu nzuzo n'ebe ya abamoghe nwa ya na-ebuga ya abalụghị dị ya n'ebe ya ike chineke na ọkụ na agba ọzara oji afa mere uwe ọkụ na-ere ere onye chụrụ aja na-ebube onye gwara m ọ na-ekpe amaghị m oge bube feti ji adị mma n'ọkarị gị. Ihe mụ na-ekwuru okwu n'ike chineke karịrị iru Nwachukwu ga-emụtie ka m gwa gị emu na-ekwuru okwu anyị ebube fetile oke mma feti ji alụ ọgụ mụ onye iro bịara iri ime nsọ iro n'onwe ya oge na-enwe ndị ọdụ bịa wee bido ọgba mkpọtụ ka ya na-eme n'isi fetile okwu onye si na ga-eri mụ nne ndị dibịa wee mee mmiti wee si otu ha ga-echi wee ga emue ndị mkpọtụ wee gbawa ngwa ihe ha ga-emenue gị bụ onye ji akara aka ga-agbamebe onye iro mkpọchukwu n'ime mmụọ onye na-agba ajale onye na-agba bụrụ gị aja Nwachukwu na-ebu ụzọ gbarịta asị ga tụle egwu Nwachukwu ike obi n'ikwe ka m gwa gị n'ọkarị n'iro gị oji ọkụ eri aja oke mmụọ na-echi onwe ya agụ gbara nkịtị ọkpara nkịtị ime okwu jụrụ ọnụ ya mmiri bisa ya mgbe ọkụ dị n'iro ebube nje ji ọgụ ọkụ na agba ọzara ọkarị n'iro gị anaghị m atụ onye iro ụjọ aga m atụ nwa dị gị ụjọ anaghị m atụ ọnwa osu ụjọ ihe niile nna m osu na-eme mgbe n'ike obi n'igwe ka m gwa gị n'ọkara Nwachukwu n'ime ihe mụ na agbara gị okwu a Nwachukwu ga-emuchi n'oru n'isi Arizona anụ nwere obi odogwu ndị iro nwee gwa ngwa ihe oge mụ ya aka ya rọcha o nweghị onye ọ chọrọ okwu sista Feto wee tekwue nsi ya Arizona anụ nwere obi nwoke ọma oke nwa dị ebe ọrụ asị ga tụla onye iro egwu ma chịa o nweghị ya motu na-eme o nweghị ihe dibịa ga-eme gị ihe asara ụwa kwuwe asị ga tụle egwu ma chịkwe ọkwa gbarụcha ngelele ekuru ngele ahụ wee ṅụọ asị m Arizona n'ikobi n'igwe karịrị ndị iro ya onye iro n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
onye iro n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
ajọ dịrị ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
onye iro n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
amosu n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
onye iro n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
ajọ onye n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
onye iro n'ịgbara m gburugburu m ike chineke n'ọkarịrị gị
sista Feto Dole anam agwa egwu akara obi Nwachukwu anam e n'onyere anya maka na enwe m Chineke aja n'ezie ike Chineke ọkarị dị na-atụ nwe akpaghị ekere ịbara ma surigede ma kurigada ya egede onye ka natara ọgwụ onye natara ọgwụ na shọpụ ya onye ka ejiri afi were n'oge ọrụ wee dobere gị ya ọmaghị ekere mama ike Chineke karịrị ha onye ka ejiri okwube ngala wee gwara ọgwụ le wee si n'ihe ọbụ niile mee n'onwe gị ihe ga-emesi Nwachukwu ndị onye wee kwe okwue n'ihe ga-eme ye we see mana kamba ni machukwo ike chineke kerega akwa isaya gora mogwa ike ligwe kaniro asenga tulegu macha maka ike chineke kaniro ike chineke Maneri ma, Bravo David mo, Ndoka mi na to palanya, Miri nevo gwele, Adi gini jenoga, Ebu be marigwe, Ebe chura gane lubi, Ike ne kume, Oke kwe desert mo, Chukwe la jamo, Denonu chukwe la shamo, Oka barike, Abrasi na na ponya, Akuka maru bele, Ike chireke, Ike militeye, Ike gomoji bilera, Ike nano machiku, Ike leli gweji bilena mwe, Ike inanwa, Ike guba wani mwe, Ike chireke, Ike chireke, Ike chireke, Chineke karonyiro m asenge muti nolwe imalasie mwachikwe nomwe prene le onyiro byaririme kamwage mwachikwe mwaye sisapeti meronyirwe akwano na bedime ebe feti nararora imaye keri mama masugede ye keri baba omwere mwamwe sisapeti donyere kwere imaye keri baba Masuri gede regwe Kamwe we meche kwere Betata we bilatae Mwere we banye Opa na visa sru mwachikwe Kande kbobi nikwe Kankwa kunde gajan wokoma Iwa za pete done we Donjiro we bile kome mwe Kome mwanyo robara le Okabara we bawa mwe Sita fred we tekwe Ola ye mwome ronjirwe Sita fred we were Wekwa mama kae Imara jula nale Ima mabu nosumwe Ola wekwa mu sister Fred nika na rosis na nolume Nonyi roge gigye Mama kawe bata Osi mo mwami Mwami ole ye ne menwe Anwe si anamagi Manike chine ke kariniru Obini we wekwe kwe Okabara wekwa mwe Osi mo my daughter Matuleja, Nayaga Bonito, Nigaria, you were Pokemon. Nayaga Bonito, Nayapara Mokunia, Bokabara, Baba, Manica will be fed to the child. I find it in blood and I rule. I see them drip my child. 30 were a million, Minimoji were Ganja Medbury. 21 days, Nanwe, of a miracle come Nanwe. All I were woman. Wait till my 5 o'clock, wait. Okay, mira, you know, get the regular. I'm on a 5 week, I'm watching, wait. Don't stop, but I will see you, yeah. Sister Faith, I'm on it. Don't stop, but I see you, wait, put some weight. On your charity, baby. On your charity, man, when you're rubber, I live. When we're better, we need back one. We're selling, we're yaga, what I'm on. Then you go, we'll be late. Papa, yaka, and the truth is on fire. Ike chineke makamera ike mesaya Oke buwe ma, oke buwe na zambi pere Chupu se chodo, oke mara moja buma Ajani bi mara mburu mburu ike chineke nakari liki
Onyiro ni mara mburu mburu ike chineke
Amosu ni bara mburu mburu ike chineke nokare gi
Onyiro ni bara mburu mburu ike chineke nokare gi
Ajonye ni bara mburu mburu ike chineke nokare gi
Onyiro ni bara mburu mburu ike chineke nokare
gi Oke bube ma Onyi ke peti jaba ma Oku David na nolumo Oku nevi oku no na nolumo Oku na mwazara na nolumo Ebe peto do no zero Omo neri ajamo Oke ma peti jadima Ebu buku disa Oye koru no nelobe Ike no moya Kalo ya na juda na nolumo Ike chineke Wande vya nyazwe Amunde tunduzo neba ya Aba moge waya nebo gaya Aba logiti ya neba ya Ike chineke Akuna wazara Ike chineke Oja pameruwe, akunerere, oye churagane.